Raspod JP.
Lako music.
Mami, jiwe ndani. Hope ningazibe kochi zina yako. Jine Raspa, jiwe ndani. Bame ninifuna nikunkala chemu zako. Nima kutamba daily ukapita. Chima nivuta chape kukuposha. The other day ninatuma boku itana. Koma iwo unavauza tiwakana. Unachoke na kuti. Nefya iwe nbete wazimia chitente. Bame ne wapita omasi ya poka fwafwa. Hold me nikuzibi seko chifanda.
Nifuna kukala chemu zako. Mchipwenzi na iwe mami. Nifuna kunkala jimu zako. Mchipwenzi na iwe mami. I want you to be the one. Mchipwenzi na iwe mami. I want you to be the one. Mchipwenzi na iwe mami, mami. Mchipwenzi na iwe mami, mami.
Beautiful black queen, pure melanin. Diwe goddess, godi mutupi shining. Ukapita, ni makangiwa kapa. You always on my head, jikoma sindiwe nkata. Black power, kumulu maliposa. Aliso change, alibucho sapa fupi. Koma oldie pretty, ukabala kanga. You run this world, muma tipele kampanga. Mbela veni kamba, nkalako na bulanda. Swear upon my life, indiwe cheni za panga. Niza denga megaphone, cheo kanikana. Chalo chizibeko, sinza isunga nkama.
Nifuna kunkala jimu zako. Mchipwenzi na iwe mami. Nifuna kunkala jimu zako. Mchipwenzi na iwe mami. I want you to be the one. Mchipwenzi na iwe mami. I want you to be the one. Mchipwenzi na iwe mami, mami.
Mchipwenzi na iwe mami, mami.
Zini kuna mani makumbela kabafa. Na kubisa my feelings ipapaka. Nipase chance mami nifutokozi. Lelo nide ilo mpaka nikuchezi. Nima kukumbwa, nima kufuna. Kunkala wanga ni chiroto nikakona. Iwe ni OG, zindiwe gonga. Umabasi ya bagona.
Nifuna kunkala jimu zako. Mchipwenzi na iwe mami. Nifuna kunkala jimu zako. Mchipwenzi na iwe mami. I want you to be the one. Mchipwenzi na iwe mami. I want you to be the one. Mchipwenzi na iwe mami, mami.
Mchipwenzi na iwe mami, mami. Mchipwenzi na iwe mami, mami. Mchipwenzi na iwe mami, mami. Mchipwenzi na iwe mami, mami.